waitse mothong kila nna senae, mothong kila hapeletsa, mothong kila loela, ke beka gore batho ba nne mo lifeng yaka. But then there is a say that says, botlhale bo tswa lebading, and as far as you, nna ka diphoso tsa ka ke ithutile, and-e ke godile. Waitse everyday, ke phela ke leboga Modimo sheng, a yena o mpholositse. And-e ke proud-o ka nna wa nnong, a yena ke sa rapeletsa selo, a e nngwe le nngwe ideale, wa fayang a fayang.